ya hara kawai ina urusu ne pitiliza pole amigo te amo un chocolate mungu ameumba amepatia sijaiona yako asilia you can count on me love ukinitaji nipo omoninga na olinga oh baby say my name anytime you want me come around say my name anytime you don't have to call say my name anytime you want to come around say my name say my name say my I drop it and then pick it up baby make a shake it like you are shake it up give me margarita with a shot of tequila
nina pula for you.
Tafuta sijapata jawabu meshapima kafeli hesabu wanasemaga chini ya jua hakuna ajabu ila wewe nani wewe kama jini umenasa mara upepo wako umenikoroga na kila chochochocho ukipinda wanapinda shingo shingo zao zavunjika sijui kanisha nini kweli mapenzi chakula cha moyo amenitala akili aniendesha kabasi la islando aniwe utaniwawe mtoto umeweza
utaniwawe